radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mu kiganiro cy'umutumwe rugishize nakiriye umubyeyi witwa Alice Gashirabake wifuzaga kumenya amakuru y'umwana we bamaze imyaka 15 batandukanye, yatubwiraga ko uwo mwana twayigize Vestine abana na Senkuru Nziza Edouard ariko atazi aho baherereye. Duruko Alice Gashirabake utuye mu karere ka Huye umurenge wa Kigoma akagari ka Gishihe yabivugaga.
Mwana ndangi isa ipatwa igize Vestine.
Mwaburaniye he?
Mwaburaniye mu Rwanda nta handi hantu twaragiye.
Mwaburanye ryari?
Ubundi yavutse 1998 mubura muri 2010 itariki ntabwo nibuka.
Mu Rwanda umuntu ahaburira umwana ati?
Kwa mubyaranye niyo waje aramutwara.
Nimba umwana yarasanze se ikibazo cyawe ni ikihe?
Umusanga yaje aramutwara aratubwira ngo azamugereza aze kudusura. Nubwo muri 2009 2024 tugitegeye kugeza uyu munsi nta makuru ye nta no kumenya ngo ese bari hahandi mu Bugesera yavuze bakiye kuba tangiye ubwo ngubwo.
Ise yitwa nde?
Inkuru Nziza Edouard.
Mwarabanaga aho ngaho ku Gikongoro aho?
Oya, ntabwo twabanye ku Gikongoro.
Mwabanaga hehe kugira ngo uwo mwana avuke mwahuriye he?
Twabanjije nari naragiye nyine mu buryo bwo gukorera amafaranga ndi umwana. Tubana aho bita Igabiro.
Yego.
Yari umusirikare. Igabiro mu kigo cya gisirikare.
Wabaye mu kigo cya gisirikare?
Igabiro.
Agufata nkaho uri umugore we?
Oya, twabanjije kubana nyine nawe afite ahandi hari undi muntu yarindaga, afite defu wabo yarindaga. Turaza kuhimuka tujyana icyangugu igihundwe uwo mwana yavuye. Noneho jyewe ngaruka iwacu imitehoze ariko nyine maraba tera ubwo ikigoma twaje kujyayo nyuma.
Muvuye igihundwe yaravuye mu gisirikare cyangwa bamusezereye, niki cyatumye aza gufata uwo mwana akakubwira ko mujyanye mu Bugesera?
Amajije kuza kumutwara yambwiye nyine ko ari umubyeyi yabaye umubyeyi mubi. Nange yatirishije kuza gutwara umwana wanjye. Urumva umwana nyine twaganaga ikigoma ahandi nari naragiye gushaka, ariko inshuro nyinshi akaba iwacu Isinge mu murenge wa Singe akabana na papa wanjye. Kuva icyo gihe 2009 kugeza ubu ntabwo yaje, nta telefoni nagiraga, nta n'undi muntu wari ufite telefoni ngo aradusigira nimero ngo tujye tubaza ngo ese amakuru byifashe gute. Ubwo ngubwo ni ibigenda uko birangira uko, nanjye nsigara aho gikiza kugira nk'umubyeyi, nanjye numva ndishoboye ndavuga ntariko se umwana wanjye niwe wari imfura yanjye ko yagiye akaba yaraheze, akaba nta n'amakuru ndi nibaza se umwana wanjye abaho, ese umwana wanjye ntabaho. Nyine biranyibira nkajya mbiganiriza n'abandi babyeyi, akaba n'abambaza nyine bagasenga ati ese wa mwana yaragiye burundu yaraheze na n'isaha nta makuru ye uzi?
Umwana yari afite se kandi ntabwo sigeze amwihakana, ntigeze avuga ko atari uwe, ahubwo yaje gushaka uko ameze, ashaka kumuha imibereho myiza aramutwara ajya kumurera. kandi mubyumvikanaho uwo dukeneye ni Nkuru Nziza Edouard kugira ngo tumusabe yuko yazatubwira tukabahuza kugira ngo usuhuze umukobwa wawe umaze imyaka 15 mutandukanye, ariko uzanashimire uwo mubyeyi ise Edouard Nkuru Nziza wifuje kurera umwana yabyaye atamutereranye atamuretse ngo arimwe nabandi
agasaro kaburaga kabonetse
Abambasaderi b'ijwi ry'Amerika badufashije gushakisha kugira ngo tumenye aho Edouard Nkurunziza aherereye turahamenya ndetse tubona na nimero ye ya telefone.
Hello.
Urakomeye ni Nkurunziza Edouard tuvugana?
Eh.
Ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi ry'Amerika amakuru yanyu?
Neza.
Mpamagaye ndi hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Mbahamagaye kubera yuko hari umudamu mwabyaranye umwana witwa Alice Gashirabake mufitanye umwana witwa Vestine umubyeyi rero yaje hano mu kiganiro atubwira ko waje ku gusaba yuko umwana wa mutwara ukajya kumurera kubera ko ataramufite nabe yaragiye gushaka ndetse ndanamubaza ntese ko yagiye kurera umwana we ikibazo ufite ni iki hati nta kibazo mfite rwose yamujyanye twabyumvikanyeho ariko nta makuru y'umwana mperuka nagira ngo mbabaze ndiba mwamumbariza nkazashobora gusuhuza uwo mwana nagira ngo musabire mbese birashoboka yuko mwamwemerera akamenya makuru y'umwana we akaba yanamusuhuza
ose nigeze mwangira ko aza kumusuhuza
Oh, uri mfura. Urakoze cyane rwose.
Umva cyane akubwira izo nomero ni zanje zimuhe?
Yego.
Umuntu hari izo nomero se. Yewe nze kumuha bavugane.
Oh. Ubu
ntabwo ndi mu rugo ariko nazi kumuha bakavugana.
Yego.
Cyangwa se umuntu hari nomero aze muhe bavugane cyangwa se azaze no kumusura gusa amari mbara kingura.
Oh, uri mfura cyane. Ibi rero ni ibintu rwose nkunda cyane hano mu kiganiro gasoro kaburaga. Iyo mpuye n'ababyeyi bafite urukundo nk'urwo rwawe, babakunda abana bakashaka nuko nabana bamenya aho bakomoka n'abandi babyeyi, biranshimije kumva yuko si ikosa ryawe ntiwigeze wanga ku mwana bona nyina nuko nyina atamushatse kandi wavuga uti ubwo amushatse ubu ngubu aze mu muhe ndumva ari ikintu cyiza.
Nta kibazo rwose.
Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze Imana bahundisha.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintegeye.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga turi mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'1994 muri komine ya Masango hahoze ari prefecture ya Gitarama umubyeyi witwa Umulisa Vestine yatandukanye n'abana be babiri wari ufite imyaka 5 Yvette umutoni wa se na murumuna we wari uruhinja wapfanye na nyirasenge wari umuhetse nyuma y'imyaka 30 Yvette te umutoni washe ari mu kiganiro agasaro kabura gatuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko akagari ka Nyagatovu umudugudu w'urugwiro arashakisha mama we
kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mumfashe gushakisha nange umubyeyi wanjye nabuze ari mama wanjye
natandukaniye he
natandukaniye muri 1994 tutandukanira ahitwa muri sheje munini segiteri rukina komine yari Masango twatandukanijwe n'intambara muri 1994
ntumwe ari mutuye cyangwa se mwari muhanyuze muhunga
niho twari dutuye niho twari tunze duturuka
hanyuma byagenze gute kugira ngo mama wawe mutandukane wari ukiri mutoya wari ufite imyaka ingahe icyo gihe wowe 1994
nari mfite imyaka 5 ntabwo ngewe nahunganye nawe bambwiye ko yararwaye icyo gihe mpungana na murumuna wanjye yari muto yari agahinja nkungana na mama wacu ariwe murumuna wa mama witwaga Nyiramutarutwa twarahunze bo murumuna wanjye na mama wacu babiciye nko mu birotero bitatu uvuye mu rugo mama rero ntabwo nzi amakuru ye ntabwo nzi irengero rye umuntu wigeza mpa amakuru ye namenye yampaye nko muri 1997 ariko nari nkiri umwana mutoya ntafite icyo nitayeho umusaza wabimbwiye bitaga Denderi Hoseya icyo gihe niho nabaga arambwira ati mwana wanjye hari umuntu w'inshuti yanjye twarahuye ambira ko yabonye mama wawe muri Kongo mbere ko yamubonye ahantu yitwa Iwarikare ariko abwira mama ngo batahe bagaruke mu Rwanda mama wanjye aramubwira ati sinshobora gusubira inyuma n'ibintu nasizeyo niyo makuru yiwe nabashije kumenya ntabwo muzi n'uwo musaza wabimbwiraga yarapfuye
mbese nta shusho ufite ya mama wawe ntabwo umwibuka
ntabwo umwibuka nashakishije nano nabona ifoto ye narayibuze
nyuma wowe warakomeje urahungura agenda ko nyoko wanyu yaramaze kwitaba Imana murumuna wamaze kwitaba Imana wajyanye nande ku mama wawe utaruza aho ari
bagira neza barantwaye barankomezanya mu ntambara yose barampisha intambara imaze kurangira nibwo umusaza yaje kuntwara ariwe wampaye makuru ya mama ajya kwinjira mu ishuri
none rero uri hano mu kiganiro agasuru kaburaga uravuga uti numvise mushakisha abantu nanjye ndaje ndashaka mama wanjye urumvira umwana umaze imyaka 30 utazi irengero rya mama wawe uretse ayo makuru wahawe n'uwo mubyeyi wakureza kubwira ati namenye yuko hari aho ari nta muntu n'umwe wigeze atahuka mu Rwanda avuye za Warikare ngo akubwire ko nawe yamurabutse
iya nta yandi makuru ye nta n'umuntu n'umwe wundi uzi irengero rye
amakuru ya papa wawe se harayuzi
makuru ya papa wanjye ntago nyazi cyane ko icyo gihe mama yari yarambyariye mu rugo iwabo
papa wawe ntago umuzi
nawe ntabwo umuzi
mbese nubwo gusa afite imyaka 5 amazina ya mama wawe urayazi
yego ndayazi
mama wawe yitwa nde
mama wanjye yitwa Umulisa Vestina
nta kazina bamuhimbaga akiri muto icyo gihe yarazwi gusa kuri Umulisa Vestina
akazina bamwitaga ngo ni Nyiragucinyeri nibyo babashije kumbwira
niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima ni wa munota mbaha kugira ngo mwinigure muvuge neza ibarimo
mama wanjye icyo namubwira ndamukunda cyane ntabwo ndagira amahirwe yo kumubona ndabemerewe nta n'ifoto ye ndayibona ariko nk'umwana we w'imfura Ivete Umutoni wose yakundaga kwita Shingo ndamukunda cyane kandi ndamutegereje nizeye ko nzamubona ni imfura cyane yampaye ubuzima nk'umubyeyi ndamukunda cyane
komeza urwo rukundo utegereze wizeye Imana n'Imana mama wawe uzamubona hano mu kiganiro agasaro kaburaga n'icyo nkwifurije ngahuriro wakoze kuza kumushaka
urakoze cyane Imana iguhe umugisha mwinshi utagabanyije
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1992 umugabo witwaga Munyarubuga Pierre wakoraga muri Electrogaz mu Ruhango yitabye Imana asiga umwana w'umuhungu wavutse muri uwo mwaka wiyiremeye Patrick ufite imyaka 32 yamaze guca kenge yatangiye gushaka umuryango we abo yabonye ntibamwemeye abo yari yizeye baratabaruka ariko ntiyacitse intege arashaka se wabo yamenye ko ashobora kuba atuye muri Canada nubwo ataze izina rye uwiremeye Patrick atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Byimana akagari ka Mpanda mudugudu wa Karenge
ikintu kinzanye nanjye ndi umwe mu bari gushaka umuryango
umuryango ushaka wawe uri hehe mwatandukaniye he
umuryango wanjye nshaka navutse muri 1992 papa yavukaga hariya imusambira mu karere ka Kamonyi yakoreraga ikigo bitaga Electrogaz niho bamujyanye ajya gukorera aho ngaho iwacu mu karere ka Ruhango niho yamenyaniye na mama niho bakundaniye niho yamutereye ndaho iwacu nambare baye papa baramwica arapfa
komera
ababoranye gutyo na mama igihe cyarageze nza kumenya ubwenge nshakisha umuryango aho uri aho nkumenyeye menya abagabo babiri babaga i Kigali undi nawe ngaba muri Canada ariko kuba muri Canada ngo w'umukuru w'umuryango si uwo mugabo wundi sinjya yanze kumbwira izina rye uwo namenye bwa mbere twageze nageze iwe yari atuye hariya ku Gisozi aho bita laboratwari ngezeyo turaganira arananyishimye arambwira ati rwose uri amaraso yanjye ntabwo uri amaraso yacu turi ndi no kubibona arambwira ati noneho genda witegure muri iyi minsi uzaze nkujyane kwa mukuru wanjye utuye mu Gatyata umupapa witwa Michel niwe nzakujyanaho nawe ni mukuru wanjye
Michel irindi zina rye ni irihe
irindi zina rye ntabwo ndizi bamuzi ku izina rya papa Nara atuye hariya mu Gatyata ku Bigega ubwo ngubwo muri iyo minsi nari ndimo nitegura ngo nzaze ajye kunyereka umuryango wundi nibwo bahise bamuroga arapfa amaze gupfa ubwo ngubwo ndaterereza naho ngaho mu Gatyata ndashyira ngerayo ngezeyo umudamu we arambwira aravuga ati rwose pe nuko ari ibintu byanze uri amaraso yacu ntabwo twanga ariko uwo mupapa Misha aravuga ngo nguwe ngo ntabwo ngo nkuzi ngo icyo gihe cyose ngo mama wawe ngo yara ngo kucinga atakuza ndabwira mama yagize toroma agira ibibazo nubi zisaha ni njyewe uri guhiga nkatunga umuryango kuba ataranshakishije n'ubu ngubu hari abapapa bo mu cyaro bari inshuti ya papa nakubwira amazina ye ukabyumva ati oya kuko Michel impamvu atari n'ubu nakubyumva icyo gihe intambara yabaye ari umwarimu muri Uganda ubwo yanyanze gutyo ariko hakaba hari abana b'abakobwa barerewe kwa mukecuru papa yari yarazanye gutyo nabo b'imfubyi uwo mupapa wapfuye ku gisozi bita Egide yari yambwiye ati uzaze njye kukwereka abana papa wawe yareze mukuru wanjye nakwanga abana papa wawe yareze niwe uzaba uri umwana wabo iyo ngiyeyo naza mfata neza arambwira ngo si ikintu cyarambabaje cyane nuko yambwiye ngo iyo nza kuba basi narize nkaba n'umuyobozi ngo wo mu karere ka Kamonyi ngo nanjye ngomba narabonye umuryango ngo nanjye ngomba narabonye umwanya mu bintu bya data nicyo uri kunziza ati cya kabiri ati nta mafaranga ufite ngo ujye kwipimisha ngo DNA ngo umenye ko uri umuryango wanjye niwe mbogamizi na n'ubu mfite ariko ikintu kindaje ishinga ni ugushakisha abo bavandimwe papa yareraga najya amahirwe nabona n'uwo mugabo uba muri Canada nashyira nkabona umuryango ndahangayitse mubyeyi ndahangayitse ngize imyaka 32
none se uwo uba muri Canada ni mukuru wa Munyarubuga
niwe mukuru w'umuryango niwe mukuru wa Munyarubuga
reka dusubire inyuma kugira ngo radio Ijwi rya Amerika muri Canada abantu benshi barayumva ku isi yose ni ukuvuga rero yuko kugira ngo aziyumve kumva yuko uvidimwe n'uwitwa Munyarubuga Petero Pierre wakoraga muri Trogage mu Ruhango biroroshye kwiyumva ariko wambwiraga yuko akomoka hehe akomoka ku Kamonyi
papa akomoka ku Kamonyi hari ako Kamonyi hari noza kurareteye ku Kamonyi imusambira aho bita Ishaka
none waba warapererereje ukamenya amakuru ukamenya amazina ya sokuru
amazina ya muzehe yitwa Musanganira
ariko nta wigeze ashobora kukubwira yaba Egide yaba Michel nta urabasha kukubwira izina ry'uwo mukuru wabo uri muri Canada
urumva wari kubimbwira no Egide wapfuye niwe wari wabashije kumbwira atazangeza ku muryango wose n'uwo muri Canada muhamagara mwereke yuko hari umwana wabo uri ku kwandagara uri hanze niwe nageze ibyagahita apfa wundi
none se uwo yiremeye
karame
urashaka umuryango wawe birumvikana wakuze ufite ibikomere ubona na mama wawe afite ibikomere ariko nawe ntabwo ushyira imbere bya bindi abanyarwanda bamwe bashyira imbere cyane byo gushaka imitungo no kuba bayigwa inyuma
hoya ngewe ikintu nshaka nuko ndashaka umuryango pe nubwo ibintu babinyima ariko nkavuga ngo wenda ndanarwaye cyangwa ngize n'ikindi kibazo ndabamagaye ndababwira ati papa cyangwa kanaka narwaye cyangwa numva n'umwana ufite umuryango iby'imitungo byo ntabwo bindeba kuko izi saha nimba mbasha kuba nakorera ibyo bitanu nkamenya kubirya biranyura pe ariko icya mbere cyo nshaka ni umuryango nta kindi.
None se uyu Misheri tutazi irindi zina rye, tumuzi gusa ku izina rya Papa Nara, atuye aho mu Gatsata, ni mukuru wa so
ni mukuru wa papa.
Ashyira imbere ibyo bintu bataguhuta abanje kwipimisha cyangwa se nuko gusa adashaka kukwakira atashaka kukumenya?
Ikintu njyewe nabonye n'abantu iyo mbibaganirije kuko ibyo byose no mu kuvuka kwanjye n'ibiki byose byabaye aba muri Uganda. Uwo murumuna we Jide we wumve ko n'umudamu wa Misheri nyihagera yaravuze ati rwose nuko ari ibintu byanze by'imiryango yuko uri amaraso yacu dore uri umuryango wacu. Misheri w'ikintu nabonye ashyira imbere ni uko atasa nk'aho anshaka hari atekereza kuko bafite ibintu byinshi atekereza yuko harinje gufata umutungo wa papa kandi pe si byo nkeneye.
Ariko niyo waba ushaka uwo mutungo amategeko y'u Rwanda arasobanuye neza arasobanutse
cyane rwose pe
birebana n'imitungo y'umuryango n'abagomba kuzungura bibaye ngombwa n'abagomba kubona umunani bibaye ngombwa uri umwana w'u Rwanda uri umwana wa Munyarubuga kandi afite aho akomoka nta kikubuza kuba wakwifuza kugira nawe cyakuramira mu byo yashize. Nta mpamvu rero igaragara yuko wavutswa ibyo wemererwa n'amategeko y'u Rwanda kandi uri mu Rwanda ibindi byo n'ibindi. Ariko se uri hano mu kiganiro Agasaro ka Bura kuvuga uti ndashaka umuryango wanjye, Egide ntakiriho, nyakwigendera Michelle arahari ntago akwakira, uri muri Canada ntago utumuzi, ntabandi washoboye kumenya aho baherereye?
Nabo nashoboye kumenya byo naba mbeshye. Abo nshaka cyane ni abo mama babiri papa yareze n'abari impfubyi nibo Egide yari yambwiye ati hari abana babaga mu rugo papa yareze yanishyuriraga ishuri tubo baranashatse bafite n'ingo nziza ati nzashaka uburyo mujyanayo bagire uzubarebe mbaguperezanteho muganire mbere ku mwana w'umubyeyi wabareraga no urayo ngo ibyago nagize ni uko Egide yahise yitira.
Ndasaba cyane na Misheri Papa Nara unyumva muri kano kanya aho ari mu Gatsata agire ubuntu yumve ko icyo ushaka ari ukuba umwana mu muryango ka umwe mu muryango kandi ntawamenya icyo Imana iteganya ejo wasanga nawe bagukeneye. Ibyishi ni magirirane ngaho rero uwo yiremeye Patrick ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndagukomeza kuri papa wawe kuri so wanyu Egide utakiriho nabo bose ugishaka kumenya aho baherereye kugira ngo ushyire umutima mu gitereko ndagusabira amahoro y'Imana.
Urakoze cyane. Iyi nimero yanjye iri kuri WhatsApp wambona nta kibazo.
Agasaro ka Buraga
mukomeje kumva ikiganiro Agasaro ka Buraga mwaka w'igihumbi 1998 igihe cy'intambara yitwaga iy'abacengezi. Umusirikare w'u Rwanda witwaga Ignace Rurangwa yagiye ku rugerero ariko ntiyataha, yasize umwana wari ufite imyaka ibiri Rukundo Eric arashaka umuryango we cyane cyane. Undi mwana si yasize witwa Niragire Rurangwa Eric Rukundo atuye muri Kenya mu ntara y'uburengerazuba bwa Kenya ahitwa Busia.
Yewe naje gukurikirana nyine kino kiganiro bwa mbere nyine nanjye narakibwiwe mbwirwa ko iki kiganiro gihuza abantu batandukanye baburanye wenda ugasanga nk'umuvandimwe aburanye n'undi se cyangwa umubyeyi aburanye n'umwana we bityo mwebwe mukaba mufite uburyo nyine mushobora kubahuza nyine bakabonana kandi numva ko hari benshi bari barabuze bakabonana.
None wowe abawe mwaburanye ni bande?
Njyewe rero Vundi navutse papa nyine papa yari umusirikare papa mu gihe yari umusirikare igihe abantu bahungukaga nyine nibwo papa yavuye ku hariya ku Gisenyi araza ajya mu Bugesera nyine agiye mu Bugesera niho yahuriye na mama aza kubyara nako kubyarana nawe yatarajya kumwereka umuryango ubwo bamaze kubyarana nyuma mama nyine nkajya mubaza ibijyanye na data wambyaye akanga kubimbwira nyine kuko yari azi ko yapfuye kuko papa yishwe n'interahamwe mu gihe cyo muri 1998 nyine kuko nagiye mpura n'abademobe bakoranye bakambwira ko yaguye ku rugamba nyine mu gihe bari batewe n'interahamwe nyine mu gihe rimba ari igihe cy'abari abanyeshuri b'Inyange ni hafi aho ngaho
kandi muri cya gihe habaga intambara yabo bitaga
abacengezi nibo bamwishe
none se papa wawe yakomokaga he
yakomokaga mu cyahoze ari Gikongoro aho numva ngo bita za Nyaruguru nashatse no kujyayo mama arambuza imiryango baraterana barambuza ngo nyine kubera ko ari umuntu wari uhazi neza aho data yavukaga yarambwiraga ngo imiryango ye yose yarishwe kandi uwabishe n'ubundi yari umuvandimwe wabo bimwe byo byabaga nyine kera ugasanga nyine abavandimwe b'ubwabo nyine bijyanye n'ubushobozi bakica n'ibice nyine rero umwe muri bo niwe wabishe mu kubica rero niwe wese yikubira imitungo bansobanura ko bashiki ba data bazi ko aribo baba bakiriho mu gihe bo batakiri mu Rwanda numvise ngo bashatse bari barashatswe n'abazungu baba muri umwe yari yarashatse mu Bubiligi undi ashakwa n'umudage ubwo rero atabo ngabo bo ntabwo bazi amakuru yabo kuko ntibongeye kugaruka mu Rwanda ariko nyine papa we akaba yari afite undi mugore yitwaga Uwanyirigira Burijita uwo mugore bakaba bari bafitanye umwana uwo mwana rero numva ngo niwe yari mukuru kuri jyewe gusa ntabwo yaranduta cyane ashobora kuba yari nk'uw'95 gutyo kuko jye navutse muri 1996
okay uwo mwana yabyaranye na Brigitte Uwanyirigira yitwa nde
mama yambwiye ko bamwita Rurangwa ubwo rero kuba mama yarambwiye ko bamwitaga Rurangwa naragerageje nyine niwe na yindi kutwenda niwe nashakisha kuko niwe maraso ya data agiye kuva mvutse kugera aho ngeze ubu ntabwo ndabona umuvandimwe uwo nabonye w'umukobwa numvise batabyumva neza ngo nyine kubera imiryango ye nyine isa nkaho yifashije wenyine ubona ko nta kintu bimutwaye
ariko amazina y'abanyogosenge ntabwo yazi abo bashiki ba papa wawe ndavuga wawe bandi umwe uri mu Bubiligi undi ari mu Bufaransa amazina yabo ntabwo yazi ntabwo yabajije
narayabajije nuko umusaza nawe yabajije we yambwiraga ngo ikibazo afite nuko kera abana batitwaga amazina y'ababyeyi wasangaga hari nk'amazina yabo usanga nyine bahimbwa nyine mu giturage nyine aho ngaho nyine we yakagerageza kumbwira ko amazina yabo yewe na ya data atayibukaga ari uko ari jyewe yamubwiye arambwira ati nuko mbona usa na so 100% ubundi urebye rwose nta atati nakugira ngo mpite nibuka amazina y'ababyangora
hanyuma se uyu mama wa Rurangwa Brigitte Uwanyirigira ahatuye urahazi
yari umunyagisenyi ariko nyine mama nawe ntago bo baherukana mbere baherukana nko muri za 1996 gutyo papa atarapfa kuko papa amaze kujya ku rugamba nkimara kuvuka Uwanyirigira Burijita yahise yasubira iwabo na mama asubira aho ngaho mama ne na mama guma mu Bugesera nibwo papa we numvise mu mateka nagerageje gukorora yabwiye nyogokuru wanjye ubyara mama ngo musigiye umwana wanjye ningaruka amahoro nzabagororera umwana wanjye nzamufata kuko yari yarabwiye mama ko bitari bukunde ko babana nyine ubwo rero urumva n'ubundi agiye akimara kugura ku rugamba jye ntabwo nigeze mbana na mama mu myaka yose nyine jye nageze imyaka 2-3 mpita mbana na nyogokuru wanjye mpava navuye 2018 aribwo nanjye gushaka ubuzima no muri Kenya.
Nyogokuru wawe mwabanye hehe?
Nyogokuru wanjye twabanye mu Bugesera aha mu murenge wa Ngeruka niho twabanaga.
Ukaba rero wananiwe kugera Nyaruguru aho papa wawe Rurangwa Inyasa akomoka kubera ko bakubwiye yuko umwe mu bavandimwe be ari wasigaranye ibintu gatinya ko nawe ugezeyo utarukoka.
Ibyo nibyo mama we yambwiraga buri munsi, yarambwiraga ngo ugiyeyo niwango wahita ngo wagaruka bagahita bagushyingura. Nigeze no kugenda ngeze i Nyamagabe wabaye bandangiye ngo yari nka mushiki wanjye tuhageze ahita nyine numva nyine bacyoge bancinege nayo nayo nanategeye n'umusaza agombaga kujya kuhanyereka. Tuhageze nyine bancinege tugarukira mu nzira tutagezeyo bitewe n'uko batubwiye ngo nagenda ngo ndacyari muto ngo nagenda ariko nyine ngo nagaruka ngo nubwo ntabaza nge ntago ari imitungo cya mbere nayo ngamije se cyangwa ibya data nge nayo ngamije kubona nyine abo mvukana nabo amaraso yanjye kuko kubera mvutse bamarume banye ikinyendaro mbaho nkandameza nkubikwa cyane mbona nyine batanyeneye kuyako nango na data ajyaga bakubita kera kuko bari ibirumbo nyine kurewe nabo hafi no kunyica kuko nk'ubu ngubu mfite ikibazo cyo kuba ntumva ugutwi kumwe kuko aribo bankubise nyine bakangira gute.
Ya birababaje kudakundwa n'abagombye kugukunda bitera agahinda iyo utakiriwe nabo warutizeho ineza. Ibyo ngibyo ni ibintu bishengura umutima bigatera intimba ihoraho iteka mukayigendana muyiza ari yanyu bikagora benshi kubumva no kumenya ko muyigendana. Ariko uri hano mu kiganiro Agasoro ka Buraga nicyo kibereho mu kugira ngo tuganire tubumve kandi dushoboye gushakira hamwe turebe uko tugize Imana haboneka nk'umwe agashobora kukumva. Tugize Imana twasanga wanyirigira Brigitte yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, cyangwa se umuhungu we Rurangwa tutazi irindi zina nawe ariko wabyawe na Rurangwa Inyasa akaba ari papa wawe. Niba Rurangwa akumva uyu munsi muri kano kanya ku ijwi rya Amerika, ni mukuru wawe, ni mfura ya so, niba akumva muri kano kanya niwe waje gushaka, niki ushaka kumubwira?
Cyana cyambere namubwira nambwira ati ubuvandimwe ni ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu. Cyo cyo nakifuza kumukifuzo cyambere no kumusuhuza ndi nifuza kumubona mugiye namubona nifuza ko twasenyera umugozi umwe tukuba ku buvandimwe tukagira icyo twakegezaho. Wenda kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye, ariko natwe nyine ntabwo dukwiye kuburana mu gihe tukiri bazima.
Rukundo Eric, urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasoro ka Buraga. Ushaka mukuru wawe Rurangwa ugukomeze utegereze wizeye, niba yakumvise azatugeraho vuba na bwangu, hanyuma tuzashimishwe no kubahuza. Ngaho rero amahoro y'Imana.
Yes, murakoze.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Undi mubyeyi wumvise umwana we mushaka gahita yihutira kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ni Rudasingwa Emmanuel wari warahungiye mu nkambi yarahitwa Imbazi mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro mu mwaka w'1994. Yahahuriye n'umwana w'umukobwa akomokaga Ikibungo, nawe wari wahageze ahunga ari kumwe na nyina wabo Donatire. Yaje guhungira i Burundi ariko agenda atwite, yibarutse umukobwa ufite abana bata tu. Rudasingwa Emmanuel atuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Mukingo, umudugudu wa Muturirwa mu ntara y'Amajyepfo. Namuhamagaye
numvise ijwi ngo rimeze nk'ibya musaza ukora ku Gasaro ka Buraga.
Yego, niwe muvugana?
Niwe.
Yego.
Numvise mwarashatse. Ubundi banyita Rudasingwa Emmanuel, naba ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, mu murenge wa Mukingo, umudugudu wa Muturirwa.
Naho akagari?
Akagari ka Kiruri, hafi y'agasantere kaho bita mu Gashyushya. Noneho aba bise mwana mbira ko hari umuntu wandangishije kandi akandangisha ati mfite papa kandi papa wanjye simuzi mama we tukaba twarazananiye mu nkambi y'imbazi 94 noneho agahunga ajya i Burundi nanjye nkagaruka i Nyanza hahoze ari muri komine ya Kigoma na segiteri yari kinini icyo gihe noneho ubwo mudugudu ni wa wundi wa muturirwa noneho uwo mwana w'umukobwa amaze kundangisha murumuna we nabyaye ngarutse aba ari we umbwira ati ezabaza mama we ati ese papa agira umwana aba yarabyaye umwana hanze noneho mama we ndamubwira nti noneho nkaba nari narabimubwiye noneho kimara kubimbwira numva n'undi muturanyi nawe arabimbwiye ko yumvise arangisha abaza ati papa bamwita Rudasingwa Emmanuel akaba na Hakizimana Eric noneho akaba n'umukecuru Yambonebere na Deta nawe ari aho.
Uwo mwana wabyaye yitwa nde?
Nyina yagiye amutwite izina rye sinaryumvise. Itangazo ryahisemo ni uku kwezi kwa kane usibye ko yavuze ko ari mu Cibitoki njye nkumva nifuza kumubona n'umuryango ukamubona.
Iyi myaka yose 30 wari uyimaze utazi ko uwo mwana yavutse cyangwa se wari uzi ko nyina yagiye atwite?
Narabazaga nyina wabo Donatira ko nyirakuru w'uwo mwana yari afite Donatira yari amubereye nyina wabo noneho akaba yaraturukaga i Kibungo nubwo aho twari turi bari mu nkambi y'i Kibungo noneho arangije nkibuka ko sekuru yari afite imashini iriya bakaraga y'intoki idota
yego
na nyina rwose yari umukecuru nawe ubona ukuze noneho abo nibo mbasha kwibuka ariko uwo Donatira mukuru we kwa nyina wabo nawe dutuye mu murenge umwe umudugudu niwo tudahuye witwa Kiganda hose n'akarere ni kamwe.
None se Rudasingwa ubu rero ukoze intambwe y'abagabo ni ikintu cyiza cyane kumva umwana wawe agushaka nawe ugafata iya mbere uti uwo mwana ndamushaka nimumpuze nawe kuba kure y'imfura yawe wabibana gute?
Njye nifuzaga kumubona rwose ibaze kumva nk'umuntu avuga uti umuntu yabyanye inda sinzi ko yavutse sinzi ko nawe ariho urumva ni ikibazo gihabanye cyane ahubwo narushije kwishima n'imana no kubyumva numvise ko ari n'umukobwa numvaga avuga ko ngo yavuze ko abyaye gatatu nahise numva mwise Agasaro Emmanuel bidusobanuye ngo Imana turi kumwe.
Uri imfura rwose wamwitiriye ikiganiro Agasaro Kaburaga.
Agasaro ndangije mwitirira na papa we ari we jyewe.
Urakoze cyane rwose mukobwa wawe Agasaro Emmanuel ubwo rero asigaye ngiye kumushaka.
Uzabikoze cyane Imana izaguha umugisha kandi mubwire uti papa aragukunda cyane ati ku buryo akimara kumva iryo jambo akimara kumva ko avuze nane bakagisinzira naba n'umuryango uragushaka
rwose arakumva ubu ngubu mu kiganiro ubwo rero ntabwo bigomba gutinda ngiye gukora akazi nshinzwe kugira ngo mbahuze muganire. Ngaho rero Rudasingwa Emmanuel mu gihe ugitegereje wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Imana ijye iguha umugisha iteka byose.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Mu mwaka w'igihumbi 1998 abana babiri bava indi imwe umuhungu Muhawenimana Jean de Dieu yatandukanye na mushiki we Chantal Dusabimana batandukanye mu ntara ya Katanga mu cyahoze kitwa Zaire. Uyu munsi mushiki we aramushishikariza gutaha mu Rwanda. Chantal Dusabimana atuye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama akagari ka Ngarama umudugudu wa Kabeho.
Ni musaza wacu tutaza hari ubwo nyine twa twagira igitekerezo bambwira ngo yaboneke.
Uwo musaza wanyu se mwaburaniye he?
kwahungiwe Kongo nuko twe turahungukaho niyo nkungu.
None se mwamusize he?
Kwamushije Katanga.
Umusaza wawe yitwa nde?
Muhayimana Jean Bosco. Muhawe ni Imana Jean Bosco.
Mumusiga muri Katanga hari muhe mwaka?
Duhunguka twahungukiye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe Muhawe n'Imana?
Navutse muri 79 ubwo icyo gihe na turasaba karikiretemo.
Yari afite imyaka 19?
Yari 19.
Mumusiga muri Katanga mwamusigiye nde? Hari aho yari ari? Hari ahantu hari cyambuje gutaha mwebwe mugataha?
Wapi? Ni gute abantu baburana?
Ariko se mwaburanye gute? Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Habaye imvuru zo gutaha kubera ko yari umusore nyine ahita agenda turamubura turamushaka turamubura.
Abantu mwari muri Katanga icyo gihe kugira ngo batahe nabwo havaga imvuru? Abantu barabirwaniraga? Niki cyakizaga izo mvururu ku buryo
ari gukura abantu? Ariko we nyine aravuga ngo ntihata.
Mwebwe muragaruka muramusiga?
Ariko hari umugabo nuko wajyagaza akatubwira ngo aramubona.
Yababwira ngo akamubona he?
Aho muri Katanga. N'ubundi
Katanga kwa ari nini ni yabubonaga mu kahe gace?
Byashaka kongera ushaka nkamubariza neza.
Ubwa nyuma aheruka kubabwira ko yamubonye ni ryari?
Hari muri 2023.
Uwo mugabo ava mu Rwanda akajya muri Katanga akagaruka cyangwa se?
Ubwo ngo yamubonye, yamubonagayo ariko we yarakashe. Yarakashe atubwira ngo yaramubonaga.
None ko muri 2023 yari umuhungu w'umusore umaze kugera hafi imyaka 25, ntabwo ababwiye icyo yakoraga muri Katanga? Yakoraga mu Birombe? Yakoraga
icyo? Yashatse umugore w'umuzayirwa atuye
ko afite n'abana.
Kuko n'uwo yashyizeho umugore n'abana.
Uwo wababwiye amakuru yasize umugore n'abana arataha? Abo bakungumani ni kazi ntabwo baba bashaka gutaha i Rwanda ngo batahane n'abagabo babashatse bababyariye abana? Musaza wawe rero ashobora kuba atarashatse gusiga umugore we n'abana be agahitamo kwigumirayo?
Wabwiye hari musaza wacu wundi banganaga bakamubwira ngo we ntabwo yasubirayo.
Ubu se ni iki waje kumubwira hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga? Rero
mu Rwanda nta kibazo, twarakuze, twarubatse imiryango, adufashije nyine yatubwira ko ahari byabana ngombwa agataha.
Ubuse muha amakuru nyine urambwiye uti mu Rwanda ni amahoro, ariko se muha amakuru yo mu muryango? Ninde usigaye iwanyu aho ngaho? Ababyeyi be, bashiki be, basaza be, ninde usigaye?
Amubwira yuko turiho turi batatu. Uwamukurikiraga Bimenyimana Jean de Dieu, nanjye Dusabimana Chantal, na Nyambaro Cumana Maria Goretti, ko duhari nta kibazo twubatse. Nuko namubyara w'Isidori ariwe wambwiye ngo nitumutakishe ngo urabona yamubonye.
Ababyeyi banyu ariko ntago bakiriho?
Ntago bakiriho. Mama twagiye we arabizi ko mama yapfuye turi kumwe. Papa rero we yaje gupfa turi guhunguka, amubwira ko atakiriho nyine yapfuye duhunguka. Kuko papa yahungukanye n'uwo musaza wanjye nkurikira, twebwe twambukanye n'abandi bantu bandi, kuko twe twari njye na murumuna wanjye twari twarahungiye Bukavu n'abandi bantu badutwaye mama akimara gute.
Urebe ukavuga uti musaza wanjye ngwino taha mu Rwanda.
Niba hari n'ahandi yaba yarimukiye nyine, urabona Kongo ni ngari. Watubwira akatuvugisha
mukamenya amakuru ye, mukajya muvugana kuri telefone?
Muvugana kuri telefone byaba ngombwa nyine tukamwohereza n'amafoto ko turiho n'imiryango yacu.
Chantal Dusabimana, urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona,
wicike integeye.
Shaka gasaro kawe uzakabona,
shaka gasaro kawe
uzakabona.
mu mwaka w'igihumbi 1994 mu kwezi kwa gatanu abana batatu bahunze bonyine baturutse ahahoze ari ku Minimbogo muri prefecture ya Kigali Ngari bagize igoma baratandukana Rutikanga Egide atuye mu karere ka Rulindo umurenge wa Ngoma akagari ka Munyarwanda mudugudu wa Rushayu arashaka mushiki we Umulisa Mukampamo
nashakisha mushiki wanje wabuze 1994 uko nagiye numva gasaro kaburaga abantu mwagiye mushaka guhuza nababo nanjye numva mfite ibyiringiro ko mwampuza n'uwanjye rwose bishoboka
uwo mushiki wawe wabuze yitwa nde
yitwaga Mukampamo Umulisa niko twamwitaga
Mukampamo Umulisa mwaburaniye he
Igoma
guhari ryari
hari mu kwa gatanu matariki ya mbere
zuhe mwaka
igihumbi 1994
mu kwezi kwa gatanu niyo mwari mukihagera
ni ukuvuga ngo muri 1994 ababyeyi bamaze kubica muri ayo matariki 30 z'ukwa kane nibwo umubyeyi wa nyuma bamwishe w'umumama
komere
duhita duhunga twari tuzi ko yapfuye yagashiyemo umwuka dungana na mukuru wanjye na bashiki banjye babiri turagenda tugeze Igoma noneho duhita tuburana twembi mukuru wacu mukuru asigara n'uwo mushiki wanjye muto wankurikiraga nanjye njyana na mushiki wanjye muto na twito nakurikiraga ubwo abantu twari twahunganye twaturukanye i Rwanda twari turi kumwe nabo uwo mukuru wanjye na mushiki wanjye muto barasigaranye ubwo kuko ku kibuga cy'indege muwo mugoro bahise baharasa biza dusatana
none se Rutikanga kugira ngo abantu bakumva urambwira ko ahunze uri umwana mwahunze muturuka he wanyu bari batuye he
muri komine cyahoze ari komine Mbogo cyahoze ari komine Mbogo niho twaduturutse
mwahunze muva Kigali Ngari uri kumwe na mukuru wawe na bashiki bawe gusa
babije
papa wawe yari yamaze kwitaba Imana
mapapa we bari bamwishe mama ariko baramutemye we ntiyapfa burundu ariko twahunze tuzi ko yapfuye
abo mwahunganye ni abantu mwari muzi cyangwa se mwahunze mu kivunge cy'abantu nk'aba bandi
twahunganye n'impunzi zari zicumbitse iwacu kuko ubutaka bwacu bari babutwase n'inzu bayikodesheje bayikodesha impunzi noneho rukubise twahunganye n'izo mpunzi niko twageze Igoma turaburana na mukuru wanjye ari kumwe na mushiki wanjye muto nanjye njyana nabo twari turi kumwe na mushiki wanjye nakurikiraga ubwo twageze muri Zaire tugeze ahantu bitaga ku Keshoro twebwe batujyana mu kigo cy'imfubyi bitaga Old Vision mukuru wanjye we asigara n'uwo mushiki wanjye bagiye gushaka icyo gutamira ubwo asigara na za mpunzi twari twaturukanye muri komine Mbogo ubwo agarutse asanga barabuze ubwo noneho twe twagiye muri Orferina umubyeyi wacu arashakisha atanga amatangazo kuri Seyferi ubwo mushiki wanjye we yaremeye aratanga 1996 njyewe nsigara muri Zaire ubwo maze gusigara muri Zaire 1997 namenye ko mukuru wanjye ariho ubwo aranshakisha ubwo tuvuye muri 1997 batangira gucyura impunzi ubwo nje abaza kumva abantu bari baranjyanye muri Orferina twari duturanye baza kumvanamo bumvishe ko mushiki wanjye yatashye baravuga ngo mu Rwanda ngo y'abahungu bahageze ngo bahita babica ubwo bahita bamvana muri Orferina nibwo naje guhura na mukuru wanjye ndamubaza amakuru ko mushiki wanjye muto abantu twari twahunganye ngo bamaze kuharasa bahise bahungana baratatana baraburana
ariko se yego uretse gato abantu bakuvanye muri Orferina bakubwira ko utashobora gutaha mu Rwanda bakujyanyeye
banjyanye ahantu bitaga Imugunga niho naje gusanga mukuru wanjye mubajije amakuru amushiki wanjye ambira ko igoma ariho twaburaniye ubwo na wife abura nabo bantu twatugumwe twahunganye no mushiki wanjye baburaniye ubwo mu 1998 umukuru wanjye twaje gutahana tugera mu Rwanda dusanga mushiki wanjye nakurikiraga we yarahageze ari kumwe na mama ibyo batubwira ko ari ukubeshya abantu babica dusanga ari ukubeshya dukomeza gutanga amatangazo kuri Seychelles none muri 2002 Seychelles yaje ishakisha ngo umuntu babaza wibabara ko hari umwana we waba warabuze babaza umuturanyi aravuga ati abana be yari afite bose baratashye kuko mushiki wanyu yari muto ntabwo abantu bari bamuzi ubwo dukomeza gutanga amatangazo kuri Seychelles ahantu cyahoze ari komine Mbogo niho yakoreraga kuva 2002 kugeza uyu munsi nta yandi makuru twigeze kumenya ko ngiye kumenya nibwo numvise ko Gasaro kaburaga gahuza abantu nanjye nibwo nafashe umwanzuro wo gutanga gushakisha ndebe ko nanjye mwafasha Imana ikunze nanjye namubone
mu mwaka wa 2002 Seychelles yaje muri komine Mbogo ivuga yuko ifite umwana witwa Umulisa
ko avuga ko ababyeyi be yitwaga Wibabara
kandi ugasanga Wibabara ni mama wawe
Wibabara ni mama wanjye bamwitaga Wibabara Imakurate ko yari azi Wibabara papa we bamwitaga Umugisha Edward
iyo mwajyaga kuri komine Mbogo gushakisha hari umuntu wa Seychelles wabakiraga akababwira ko ubutumwa bwanyu abujyanye cyangwa se mwabusigaga kuri komine mukizera ko buzagera
kuri komine Mbogo twabatuye na bizareba katwereka amafoto ariko amafoto batwereka ntayo twabonagamo ati nimwandike ubutumwa tuzabujyana tugasubirayo tugasubira tukora ko hari cyagarutse tugaheba kuko urumva icyo gihe twari abantu b'abaturage tukiri n'abana atarasobanukirwa neza
birumvikana icyangombwa nuko hari amakuru agaragaza yuko mu mwaka 2002 Umulisa Mukampamo yari akiriho kubera ko Seychelles yashakishaga ababyeyi be kugira ngo imugeze ahagomba kugera kubera ko yari akiri mutoya mbese Egide Rutikanga muri 1994 bari ufite imyaka ingahe
njye nari mfite 6 ngiye kuzuza 7 ko nari gutangira mu kwakira niwe wankurikira ubwo yari afite
niba mushiki wawe Umulisa akumva ashobora kuba Seychelles yaramufashije kugira aho agera akabaho niba akumva muri kano kanya nayahe makuru mufitiye yababyeyi umubyeyi we atazi ko akiriho yabavandimwe be bariho yamubwire
namubwira ko mama we Wibabara Imakurate ariho na mukuru we Mukakalisa aracyariho nanjye Rutikanga ndacyariho na ntawunyiga umugabo wari mukuru wacu aracyariho rwose papa we niwe wapfuye abandi bo turacyariho njye narashatse mfite umugore n'abana babiri na mushiki wanjye yarashatse ariko ntiyari yabyara mukuru wanjye nawe yarashatse afite abana batatu ubwo mukecuru wacu we turacyamufite ari mu rugo turi kumureberera
Egide Rutikanga urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe Umulisa Mukampamo mwaburaniye kuri Goma mu kwezi kwa gatanu mwaka w'1994 ubwo rero ukomeze utegereze wizeye nkuragije Imana
abakozi babyeyi Imana baho umugisha kubwo umusanzu mutanga wo guhuza abanyarwanda baburanye rwose Imana indi baho umugisha
urakoze cyane
cyo ngutse nakubwira izo nomero ni zanjye zimuhe
yego
nyuhere izi nomero si jyewe nze kumumuha bavugane ubu ntabwo ndi mu rugo ariko naza kumuha bakavugana
yego
cyangwa se mumuhe nomero aze muhe bavugane cyangwa se azaze no kumusura gusa amari yumva arakinguye
Uri imvura rwose wamwitiriye ikiganiro agasaro ka buraga
agasaro ndangije nitirira na pasawe ari we kiri
uyu munsi hano tugisoreje mbashimiye kwa mwaduteze amatwi ndashimira cyane abadufashije kugira ngo tubone udusaro twa buraga abashaka kuza mu kiganiro mbibutse n'imbero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyama cyo ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Ni imfura cyane yampaye ubuzima nk'umubyeyi ndamukunda cyane. agasaro kaburaga.